I'll show you how to do this, son.
Hey, 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 oh yeah, yeah.
It's another MC with an MSC. I show you how to handle the business. This stay true. One only you and you up and a chimbika. Wale tashkuba ukifong to na ibika. Najua biashara, faida na sara. Na siko zifanane la leo kuna kulala. Banjo, tinga bro. Sazi na sogea uswaze kusudo. Complicated kishenzi, mechi mpaka nyuze jinzi. Kama zoswazi so what intole nso. Lazima weki boko wa muzi wako. Renji biti, zote zinafika disco. Tulizike jiji, daiwe karu Fiji. Wakaila kinomo, tasema nelewa maake bize. Ngoma ina noga tinga usulize. Demu na mtaka yuko na mwanake jikaze. Jikaushe, sile unifimo mbali. Jujifanya hatu mjuu ya sije tuadibia shuhuli. Gangsters don't dance, they boogie man. I show you how to do this song.
Sata jiri la leo ni jamen. Njiwa do ni juwe ye. Sina kitu la leo ni jamen. Waka wato ni juwe ye.
Chesa chesa bila kukunja gota. Chesa chesa bila kukunja gota. Chesa chesa bila kukunja gota. Chesa chesa bila kukunja gota.
Sira zima do.
Sira zima do.
Sira zima do.
Enjoy ya maisha huu.
Hello there, be happy. Whether you get money, you no get. Hello there, be happy. Make you no send anybody a thought. So make you live your life and forget your sorrows. Enter the place like say to Baba Dea. East to West, we be African kings. Let's stay together.
Sita jiri la leo ni jamen. Nji wato ni juwe ye. Sina kitu la leo ni jamen. Waka wato ni juwe ye.
Chesa chesa bila kukunja gota. Chesa chesa bila kukunja gota. Chesa chesa bila kukunja gota. Chesa chesa bila kukunja gota.
Sira zima do.
Sira zima do.
Sira zima do.
Enjoy ya maisha huu.
Yes I am. Pitch na kida kutuma chips paka madu. Please let us every fix in a valu. Sina ela ila bring baya. Steams na kida stony move fire. Fire. Hayani yes I am. Pata wanga mwisho hapa kuna kulitaya. Kwa kutaba sam. Hata kama maisha ni magumu ya na type. Pia kama si matam. Risku ya chukwa sam. So buta subira. Ila kwa na damira. Mude si minaja.
Boya apa aufagi. Yeah. Kwa saa wote family. On the left and the right when he army. Atuna level wote saa wote family. Hey. Don't cut again and do yake master. Kwenye michano watu wa shedata. Ila gangsters don't dance the boogeyman. I show you to do this song.
Shota jiri la leo ni jame. Nji wato ni juwe. Yeah.
Chesa chesa bila kukunja gota. Chesa chesa bila kukunja gota. Chesa chesa bila kukunja gota.